Candy simming on my damn Joker key to say aim. We got this simming on my damn Joker key to say aim. Hey, why?
Did you cry? Rotate my damn what top tidy. Did you cry? Rotate my damn what top tidy.
Did you say move when you cause?
What top tidy.
Sana simming on you.
What top tidy.
Did you say move when you cause?
What top tidy. Sana simming on.
Unavutia siki cheche rafu na nukia kinoma nangekia maisha yako na kukubali kikona.
Ngoja sifa ni kupe la usinyangusha. Ngoja sifa ni kupe.
Uchez maepe, una matata, una mapepe, ukiona mashata. Na stresa ni kupata kama lipo mashata. Stresa ni kukusa baka muwe kusogia.
Ana usimamo kama Margaret Day. Chakina saa, ana waza kutafuta
pesa. Alise wafukia, wale wana mzukia. Opa kibaa, meshe pewa ye kapuzia.
Alise danganyo na mamen kibala. Kina meshe stuka leo wote awa na chao.
Ajaji, tumbukiza kwenye maraya. Wara kufutakaya, wara kufanya tamambo mabaya. Hateke meza dinka struggle miaka mingi na sida na mesha pata mshefa kama ungiza king bado nalipa kifas mama imara kimsimamo kama mama Gertrude Mongela
wendo mwana mkashoka uja choka bado nadai upeu kawa opa mama wangai matai
didi kwa bote mademo atafutaji
didi kwa bote mademo atafutaji
zidisha nguvu kwenye kazi
watafutaji
sana sama naonye
watafutaji
Nisa nguvu kwenye kazi
Watafutaji sana sema nao Madem nangaikyo mashati mpo Madem nangaikyo mashati mpo Madem nangaikyo mashati mpo Madem nangaikyo mashati mpo
Nimemvulia kofia, watu wamemsifia bwana amezidi uwezo zuri na tatabia. Cheki cheki ovyo na cheki siki dogo. Ni shote na kibongo na seti cheki bingo. We mama siki dogo, bongia modo, mta mingo. Sometime jena mipango, and the case my pants. Yoshka ya kawa na shka ya biashara, hapo ndo mefika kama kazi.
Kijia kubale wanangai kwa maisha. Mneibuka maisha ya kudarelishwa. Mlio lala kasfanyini kuwa uncomfort. Kabisa mfuma mke goalkeeper.
Mungini anaduka Mwingine na nyumba Mwingine gari mladi chume uje yumba Mwingine wanachepa buku na kaspa Mwingine bado wako mkani wanapigenia kutoka
Pige ni kwa bote Mademo atafutaji Ni kwa bote Mademo atafutaji
Zidisha nguvu kwenye kazi
Watafutaji
Sana sema nao nye
Watafutaji
Zidisha nguvu kwenye kazi
Watafutaji Sana sema nao